Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde alal bare noga e jene lewru novembre jene yamde sokin der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji yu marway galo kanko noddete Mamadi Keita wonto oggi jamde to konairi bangal demal haburi mo nokku noddete yoro so kanya fa jottude akita be bihe be gikini gikki lompo le dedo nokkule en garan haldo no kabaru kadle cenyete de micite wiido ko heewi jamana no wonde bornade do wattu jono le ngalluji de be biidum wonde faabaade ko nayri bangal kebe nokko o tayde wiide be do sanyobe jogi tidalaji fu en garan haldo no bonandaji ngattede fewde e rewbe di wattu yogaji micite de wiido rewbe le jaati wombe yonkiji muude karbete dum wadi so balde sappo jeegon kerta wattu jono do hokkude jamanda kilaji lobbi di wonno sembe kabaruji dum min jogino do betande di bismillah modon e hedaade demal hitan 2023-2024 le yoga e réseau ngaji gondi le leydi meɗen ndi ɓe mbi ɓe gikkine gikke lobbo ɗon kono ayri bangal haaburimo kamɓe yimɓele wonɓe nokku noddirte e yoro so kañe fa jettuɗa kiita hono worri Ousmane Ali Bouli
to kiita to remoɓe fuu ana belti fuɗɗugol kettal haabu e wi maɓɓe immadaraji gondude waɗeɗe ɗi ana koɓe kasindini ley o wakkati famakan keyta hoorejo a remoɓe haabu wonɓe kiita
isen fuɗɗigen golle haabu ko heewi yettigen ga timmi mi weltikele deman hikka jaati kabaruji tawat ana haale ko nayri bangal habon ɗum sugli yimɓe ko heewi noon yoga ana miɗano wi kabar jawde haalani wawatano bilto
ɗum wonno ko tagguita yoroso ɗo ɓe remoɓe du kollitiwide keeɓi haabu ko jonnirino heɓude fa ɓuuri hitande ƴaɓɓina nde
mi fuɗɗigen jaati nelude haabuji amen yaade usine mingi hawɗan yeehi ɓooyi mbiɗe tijji hikka mi heɓan nafa ɓurorowonen gollan ana wonde waɗɗere no woɗɗe sanne nde genni yoroso ɗo mbiɗe tewtoɗam on fa hannden tinno ƴewnan posoniji ko fawdo amen wadde golle amen e yaafiri ɗum ana nafa amen fa wala seeɗan
tinde wiide hooreɓe CMDT kolti wiide ndungu haabu 2023-2024 hakkillo maɓɓe waran gasude fa ɓuura koɓe jonnori
ɗiɗo kabaruji fana wa heɓe do beme amen ande to do page Facebook e compte Twitter Studio Tamani wotanaɓe kañe fa yettoyo faabotoɓe wonɓe le leydi ndi fu no kani hokkidirde juuɗe faɓe ƴewto yella hono yirwere duminde hani waɗirde le leydi ndi fay maggal muɗum ɗum woni Sicily moɓe cuuɓi botomoɓe gaɗi keñen le gallure bamako nde le majji faɓe ƴewto yella hono projet gawo e kani waɗirede fa yettoyo le kereduji ɗiɓe ƴewto du yella hono faabamuya hani waɗirde hakkude jamar nde Ousmane Ali Boule sita sidiɓe
e wi directeur gollirde noddirtende centre d' appui de l' économie sociale et solidaire leydi meɗen ndi ana hasidini wakkati joni o ko wawi latade keɓal muɗon dow daranade darja paabodiral e potal hakkunde jaalleñi Karim Jabate hakkillo muɗon e yirwinde entreprise ngaji kominiɗi neɗɗaku ana wawi ɓutude rafi heɓugol golle e talkaku ley kereduji ɗi fa yettade ley galluje ɗe
keɓal ko huncinta en yarda yesso ɗo yo entreprise ngaji gollal ɗi le nokkuji ɗen ɗi yeyten beete fo hono yimɓe ɓottoɓe ñamarɗe ka e tuuni le gendini ɓeydo ana wonde wadde gollal suudu baaba mbeɗa tewta fa hannden dabirji fiye yalla ɓe yimɓe ana heɓa yirwere le golle ɗiɓe wondi e wadde weyte
fo
kawrital ngal hono muɗum joni waɗi arande ley Mali waɗan fa maire en ɓeyde daranade keɓal nokkuje ɗe woni ko holti wiide Mamadou Raphaël Diarra keƴaɗo maire commune Kolokani
hunde ko noddirte PDC ana mate le gollidiraɓe fo dabir ana hani fiyede hannden mi ƴeewa kulleji ko hani wiitede le muɗum le jande amen hanndenne an ñaaji yogaji hollitama hande ɓamede ko natto saɓe faabade ɓe yimɓeɓe wala bowde
le ngal kawrital hawruɓe hen ana hen baali société civile umuniɓe yirwere neɗɗaku fa yettade maire en ɓe fuuduɓe kolti wiide keɓal neɗɗaku wawi wadde yirwere nokkuje meɗen
ɗo kabaru yiɗi puɗɗata ɗo mi haalni on kono ayri bangal honno kadle cañaɗe ley leydi meɗin ndi micciteɗen wiɗeɗo kadle iɗum ko wonde sottede le nokku moɓe noddirte siyama hitande 2023 le majjum ko wonde sottede ton ko dow bogola o ana ley hen micciteɗe wiide jamade nde ko heewi muɗum wonde ɓe ɓornade ɗeɗo kadle cuwaɗe wattu joni o ɓeɗo yimɓele ɓe mbi hiɗum ɓeyde keɓe ɗum e tawde fuudu ɓe mbi kamɓe sottoɓe ɗeɗo kadle ɓeɓe jogui hono tiɗallaji fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ali Bouli sita sidiɓe
Mamadou Nago yo juwowo joɗiɗo Bagnagara gaddude hollude kadle muɗum no finatawa ley kawrital siyama 2023 o woltiwiide golleji ɓe gatta e moƴƴigol ɗe kadle fo yo juuɗe ɓe gaɗirta
gude sañiraɗe juuɗe suwaɗe e diyan e juuɗe juuɗe diɓe naɓira fa on nokku soni wi faɗɗi kulleji yaafa soni waɗani jamare famitine sanne don nafa kadleji sañeteɗi leydi meɗen ndi caggal muɗum sañoɓe ɗikkat leydi ana hani faaɓede laamu o fiyat dabiri honene ɓe heɓidirta usine ko faabotoɓe wadde ɗi ñooli ɗum ana nato saabe coggu gumbu yafa jumon jamare hono fugo sangira juude du wawa yafude
beaucoup de travail
de kadle finatawa hono bugola ngaji ana korsi sanne le o wakati le leydi malindi dun latake sababu fa de kadle ndawla le o wakati le lumoji leydi mendi e tiagal mun suleiman goro o attisi janginowo ina kanko do woni horejo bogo dambe
dun natke hono mauna hannen jungo menen malin kobe sa neddo fu jogido bobde sedan wawi sodi ko moyi hala malik kura halde don dun wana ko nari ban kadde tan kasin dun matele goli draje meden fu sab jamaare fami secretary joni wi ene hani imade darede hore men hewtindi mako meden
holtinde wiide kadle noddirtede faso danfani yo mali mo inte kano ledde mo innirtede de hunde na gondi e majjude sabe yoro wongo e waylitagol wakkati won ko be goldi robe golle juude ko cedi wiide
wattu joni en gadan halde hono balde sappo e jago imma daraji ko wondi e wadede faabe cakko bonandaji ngattede fewde roobe kanye e sukaabe roobe leydi meden di le majjun do hono yowtira amen no minodirta dossier de la semaine de do majjun dum warta yowade miccitede wi do ko sakti ko fu bonandaji den ngade fewde roobe fa wobbe anton kay atan yonki jumuden jati carbete fa kebe famtare ngare kede ko min e sita sidibe min poni on do hen
sitanso sumaworo yo debbo goto mo dewgal mudum boni ko holliti tordaji di gori ko yowido makko odo meccidi fanyolon handen di tordaji wadade makko ko jabbi
goran mo fiyanno kam sanne wakati ja tawan mi hamili jati o yoppata kam fi mi anda fuko di somo fiya kam
les violences que je subissais
hunungu nes meden hali do di tordaji atter fawde roben li dewle mebbe Moussa Bala Balo kanyo goto ando kabaru nesu wongo kalanta en do mudum
ya de zetni ki accepte
anton yennude jomuna fiide dum wana bonanda singaji guddi du anton a gunginan jomum kalda e mu wakati fu hebe fu no singaji mu accepte
ou la violence est condamnée
ngaddu e tawede fu kanko anno kabaru nesu o holliti fa hannen wikkuleji yoga anton di finata meden jabda yarrade
des propos qui ne s'arrêtent pas à la femme elle-même
ti selay hewde wakati fu hakkune modon o didon be fu on noddete sariya jom pene hokke pene mu dum jongongo hokke ngongo mudum wonno kuji guddi anton du atan fe so debbo fiyama mo halanta arande yo ina mudum ina mudum jati yo ta jomum sawro kanyo hol mudum gollama ko buri ab mudum du ronkata dabare
pardonner le mari quand il s'agit d'une correction corporelle
torraj atter fawedo reben an nairi kasin bangal lafi challanji mebbe dum holliti kanko professeur Suleiman Koulibaly docteur goto gollole docteur de Pongi
le comportement sadomasochiste
wakati ju hebe fu no taguji mudem gori won worbel na rewbel jugibdi do taguji atanso piakale dewgal fu be beltata ko sinabe piye jati sa yi hono dido taguje dewgal ne battibe jomum be jati gol tampo
won soufli o quel cette personne là
fanden it torra hipnede jogala Moussa Bala Balo ana teutra yim horsndurbe tinno kalda do buri
tout ce que tu ne comprends pas
ma fou ala hamlanda de jomum
landa do 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 teddengal ki fani teddinete jabon han jabu de fou ka won ko wayi sala il faut pas tout concevoir
tiagal imadraji warade fou bonalaji kewdi ana wada fa hanen fetude e robe ben
sekrab min joto on kala do modon tawel le malife mangal mudu en bien do journal meden gal do ngarten haddude bete handen wattu jono ono be keba hitnade journal gal be so ngabiddo be ma ande to do baye buttudi do kabaruji fu 37321 na ono jogi be telephone ngay ecran ngay dido do ngabbi o do baye waddi ton tele charger un application no mo noddete play store min bi on fani je fe no konandir ono do e ser yotre meden de ana wote wassalam
gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyede onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaaw do cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non na wala caldi goto fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni tivide touré
ce n'est ni un paluc
yon gonga dum dum sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yon nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den ewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
wattu joni en garan halde hono kabaru bonandaji gattede fewde e roobe di be kollitiwi le hitan hikande le temdere furdum beedri ko yata chapantati e jeddi dum won be bi torraji be roobe le be torraji ngadaade fewde roobe di sa jeewi dum yottiki faare roobe le ko yata ujuneron uynanjoyom non be kollitiri wiide e temedi do e halaji mabbe di don kabaruji di be dokki di fedde humnide kabar sakka di do torraji be bi sa jeewi di do bonandaji gattede furdu sukabe roobe kanye e roobe natube ciuri dum woyo hewde e yottade wattu jone be gonde wadde imadraji balde sappo e jeegom dum jukkiti tefale noga e joy dum fuddama le noga e joy lewru novembre dum wadam balde sappo e jeegom le leedi malindi fe mangal mudu be bi on fa be dirodon do hen famu ngare kede ko Ousmane Niali Bouli kanye sita sirbe poni on do hen fande fe nokko nandir on do e set dum yewtira men min nodirta jarang dialog ne dum waran wadde so bami fa magazine o do jabbiki ton wassalam
mi sukaɓe jogoɓe hippikin kam mi yemi wulude e baale roɓe ɓe leggi kam fayottimi dogotorore mi heɓami ñowna mi samti fa wode hannden ɗu e tawede fo mi e tewtere debbo fuu mo worɓe hippi hewtuno bonallaji tinnoyi ha wullude e laamu on pati deƴƴino waɗa yaage
ɗon yo seeda fo neɗɗo goto koltinɗo wiide par inde muɗon haale mo yango waɗa dow muɗon to baña gara to sini a ƴeewi ko kanankoɓe kolliti ɗum waɗi ka hono muɗon ko ɓuuri ujunaji goɗɗi gaɗi ley duuɓi cakkitiɗɗi ley mali balɗe sappo e jeegon faddade torraji gattedi e rewɓe ko noddirte 16 jours d'activisme baale rewɓe anandarta e rewɓe toñaɓe paadi udda kunɗe muɓɓen kasen madame guindo jara sisé hoorejo service communiɗo ɓantare rewɓe to bankas to anandarta e rewɓe toñaɓe kolita himɓe waɗoɓe torraji dow muɓɓen
mais wonde e fiɗe dabireji famtude jamaren dow torraji gattede fawede rewɓen meɗe tewtora debbo fuu mo torra ada fawade muɗum tinno wollito e laamu on ɗo ɓuuri yalla an heeɓa faabede nde yontere ko noddirte 16 jours d'activisme men ka e baale onjigaji kewi mbiɗe gollida ko naari do torraji attede fawede rewɓe ɓen yontere ne timmode muɗum mi wara men lalna fiirde ballon wotere ko warta waɗa hakkunde sukaɓe rewɓe joseph yaro ka e cuɗɗi likkol ɗiɗi aran noon mbeɗa wawi madde yimɓeji temedere seeɗan rewɓe ɗi torraji atte fawede muɗum ga hitan hikka ɗum ɓootikin sanne cagat immadaraji amen
e yimɓe mali hewɓe jetti o immadara faddade torraji gatteɗe fewde e rewɓe ɓiɓɓe rewɓe yogaɓe dartiɗe immadaraji balɗe sappo e jeego jokkina caggal ɗum
donc les 16 jours d'activisme
mi e miloɗan yontere noddirten 16 jours d'activisme yo watti mo reɓa hani wullitade kollite torraji attide fawede muɗum le gollidiraɗe fo e da muɗum minki e miloɗan jamare fammine tan ɗu tan woni natto saabe hunjinde o torra ɗi immadaraji waɗade natigue saabe hannen bonalaji ko heewi acci waɗede fewtide e rewɓe ɓen debbo watti fo ana hani
renede
madame Diop Dieneba Mariko kañum wonno hooreje fedde noddiritede réseau des groupes de défense des droits des femmes et des filles holti wiide immadaraji ɗi ɓe gaɗi laatake sababu faɓe keɓa jaabuji ɓuuɓoji ɓernde
hunde ko mi tewtoton wawa heɓede le watti joni mi heeɓi fawto amen sanne nde golleɗi ɗi mi wonɗi e wadde aran noon a yi an few worɓe yoga en ana waɗi hooremum e rewɓe ɗu fo cakan immadaraji amen acci hannen saabu ɗi kulle fof ana natono saabe hersude rewɓen fewso naati neɗɗo goto tan heddi hannen le walle amen ne mi waɗa immadaraji yalla ɗi torraji ana heɓa hunco mbeɗe yeelo ɗo e hitan 2030 pati torra hewte debbo few goto kasine leydi
gouvernement o fi dabareji dow faddade ɗi torraji gatteɗi fewde e rewɓe ka noon tiɗallaji kewɗi godi hono fa rewɓe gatta koyɗe muɓɓen dow dabareji ɓameteɗi madame Koulibaly Mariam Maiga ministre communiɗo ɓantare debbo suko e galle
soni torraji ana aɗa e fawede rewɓe kaɓɓiɓɓe rewɓe le watte wotoŋaji ɗi ɗum ɓuuri sattude sanne kasine ɗu saabi hannde somi suuɓi sesel le yembere hikka ko naari banggal torra atte fawede rewɓen le watti wotoŋaji mbeɗe wonde e fiɗe dabireji yalla haƴƴeji rewɓe fuu ana heeɓa bate le watti wotoŋaji yalla ɓe heeɓa hunjina koye me yarda yesso
o immadar ana weeli yimɓe hewɓe wonɓe e ley gelle kewɗe ley leydi meɗen ndi fa ɗi torraji gatteɗe fewde e rewɓe cakke dunke ande banggal hakkeji e rewɓe ana darta yimɓe fuu tinno haɓade e ɗi golleji sariyaji ɓamaɗi dow ndenagu rewɓe ɓiɓɓe rewɓe du ɓeyda tabede